abasubuza bakolera mu katale k'ekibuye ku luguudo lw'eggaali y'omukka mu kibuga Kampala bawanjagidde poliisi ebayambe ezuula abatemu abaatemudde omuwala w'emyaka etaano omulambo gwe ne bagusuula muwala. Abasuubuzi bano balumiriza nti omwana ono yabuzibwawo okuva mu katale ako ku lwokutaano oluyise era n'addamu okulabwako nga yatemulwa era bateebereza nti byandibaamu ebyagala okukalenzi. Ssentebe w'abasuubuzi mu katale ako Mutebi Steven agambye nti ono muntu wakubiri eyakattibwa mu mbeera efaanana bw'etyo mu katale kaabwe era kaakano baagala poliisi bayambe.
Tusaba apoliisi ekole okunoonyereza ku butemu obususse naddala mu kitundu kyaffe wano tuzze tutemulwako abantu baffe mu mbeera bw'eti emabega baatemulako omukyala yali atunda mairungi atwamusanga yatemuddwa. Kale tusaba gavumenti etutaase poliisi ebitongole by'okwerinda byonna tubikubira omulanga abitutaase kubatemu abafaanana bwe bati abasobola okukola ebikolwa ebyekko oba ebikolwa ebyentiisa ku mwana omutonga bw'ati mwana myaka etaano atalina musango gwonna n'abeera nga yatemuddwa mu mbeera ey'entiisa.
Taata w'omwana eyatemuddwa Ssaalongo Abdullah Abdulatif Musoke awanjagidde ab'ebyokwerinda babayamba okuzuula abatemu bano.
Bannaayo omwana wange yabula ku lwokutaano saawa bbiri ez'ekawungeezi ne ntandika omunoonya okuva ku lwokutaano ku lwomukaaga ne wabaawo agamba balabye omwana mu mwala eri ku Ssembuule kwe kugendayo ng'omwana yeye oba ayina yenna amawulire agayinza okututuusa ku batemu abadde wa myaka etaano.